muddo ku siman hal sano ayay xidhnaayeen inta badan dugsiyada waxbarashada dawladda ee ku yaala gobollada dalkan Mareykanka. Bishii March ee sanadkii hore 2020-kii ayaanay ahayd markii dugsiyo badan albaabada loo xiray. Muddadaasina ardaydu waxay wax ku baranayeen habka maqalka iyo muuqaalka iyagoo guryahooda jooga. Waalidiin badan ayaa ka cabanayay in heerka waxbarashada ee caruurtu hoos uga dhacay markii ay fasallada tagi jireen. Marinda Tanner oo degan degmada Arlington ee gobolka Virginia waa hooyo saddex caruur leh, waxaana tilmaamaysaa faa'iidada ay caruurtu ka helaan marka ay fasallada waxbarashada tagaan.
My son is in kindergarten, and part of kindergarten is not just learning how to read and write, it's learning how to socialize, how to be around other kids, how to follow the rules, how to be in a classroom with a bunch of other kids, and none of that can happen when these kids are on the iPads.
Inankaygu wuxuu dhigtaa waxbarashada bilowga ah ee inta da'da ilmuhu ka yartay lix jir. Xilligan maaha waxay baranayaan akhriska iyo qorista oo keliya, balse waxay baranayaan sida bulshada loola dhaqmo, sida shuruucda loo raaco, iyo sida wax loogu barto klaas ay arday kale oo caruur ahay wax ku baranayaan. Waxyaabahaasi oo dhani suurtagal uma aha ilmaha marka uu iPad-ka haysto ee wax ku baranayo qaab online ah. Gudoomiyaha gobolka Virginia Ralph Northam ayaa bishii Februari ayna dhaaftay ku dhawaaqay in ardaydu dugsiyada ku noqonayaan iyadoo la raacayo hab iyo shuruuc cusub. 15-ka bishan March oo ku beegan toddobaadka dambe ayaa iskuulada gobolka Virginia intooda badan dib loogu noqonayaa, iyadoo ardayda iyo macallimiintu ay xidhnaanayaan maaska afka iyo sanka lagu daboolo inta ay dugsiga joogaan. Ardayda waxaa la isku jirsiinayaa qiyaastii 6 feet, iyada oo aad loo ilaalinayo musqulaha iyo goobaha kale ardayda iyo macallimiintu sida guud u isticmaalaan iyo gebi ahaanba nadaafadda. Balse waalidka ayaa fursad loo siinayaa inay kala dooran karaan haddii ay raalli ku yihiin in caruurtoodu ku noqdaan fasallada waxbarashada iyo inay sii wadanayaan casharadooda iyagoo guryahooda jooga. Badi dugsiyada gobolka Virginia waxay ardaydu maalmaha toddobaadka u kala qaybinayaan kuwa ay dugsiga yimaadaan iyo kuwa ay qaab online ah ku dhiganayaan. Taasina waxaa keenaya fasallada oo aan ardayda ku filayn in la kala fogeeyo, sida uu VOA u sheegay Michael Maglolia oo ah maamulaha dugsiga dhexe ee Luther Jackson oo ku yaala degmada Fairfax ee gobolka Virginia.
So in a classroom traditionally you may have enough furniture to accommodate 25 to 28 students. Now, based on the size of our classrooms and the requirement for social distancing, we can only accommodate around 12 to 13 students in a traditional classroom at a time.
Fasallada sida caadiga waxaa loogu talagalay 25 ilaa 28 arday. Imika marka la eego ballaca fasalladayada iyo qorshaha kala fogeynta ardayda, fasalkiiba waxaa soo fadhiisanaya 12 ilaa 13 arday. Sidaasi daraaddeed, ardayda qaarba waxay fasalka imanayaan 2 cisho, 3 cishana guryahooda ayay ku dhiganayaan. Iyaga oo kaamiro loogu xidhayo fasallada, macallimiin habka fogaanta wax ku dhigayana loo diyaariyey. Gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanku ku nool yihiin ayaa qaar ka mida dugsiyada ay ardaydu dib ugu noqdeen bishii Februari ayna dhaaftay, kuwa kalena ay bishan March iyo bisha soo socotay April ay fasalladii dib ugu noqonayaan, sida uu sharaxayo Siyaad Maxamuud Cali oo ah gudoomiyaha guddiga waxbarashada Minneapolis.
Ardaydii dugsiga hoose waxay ku soo noqdeen iskuulada 22-kii bishii hore ee Febraayo, ee waxaanu rajaynaynaa 22-ka bishan aan ku jirno ee Maarso in ardayda dugsiyada sare dhigta ee baahiyaha gaarka qaba inay iyaguna ku soo noqdaan iskuulladii. Waxaa kale oo aanu rajaynaynaa dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare inay iyaguna ku soo noqdaan bishan inuu soo socota ee April 12-keeda inay iyaguna kusoo noqdaan fasalladoodii.
Siyaad Cali ayaa sidoo kale tilmaamay waxyaabaha ay ka barteen ka hortaga iyo xakamaynta xanuunka coronavirus iyo diyaargarowga ay sameeyeen.
Diyaargarow badan baanu sameynay, hadday noqon lahayd dhinaca gaadiidka ardayda soo qaadaya ee basaska ah, sida kala fogaanshaha, sida daboolashada afka, gacmaha oo maaragtay la dhaqdo.
macallimiin badan ayaa sheegay inaanay ku niyad samayn in ay dib ugu noqdaan dugsiyadii ay wax ka dhigi jireen iyagoo ka cabsi qaba fayraska corona oo weli dunida halis ku haya. Dalkan Maraykankuna uu yahay dalka uu dadka ugu badan soo ritay islamarkaana ay ugu dhinteen. Ururada macallimiinta qaarkoodna waxay sheegayaan inaan macallimiinta dugsiyadii lagu celinin ka hor intaan la tallaalin.